Yafa Lasara Muniratu Diko.
Yewtere meden Yafa Lasara handen en kalatana hala cellal du don du en kaldatana hala yibbe wurdube du wonno ko wiyete moygaabe wakati go ma pulaku na antitra jabiyabe sakiraabe ngudo nyaw worimde tegu wodi du ko tuba ku yata meladin dum wonno ko tawataake eli terde joomo noy yimbe bedo mburdi en keban hettinade debbo go oto moygaajo na antitire maymuna deme fandaren dum wonno kanko du ko wuri el dum do eli hakkunde bikkoy adama sakiraabe so Allah jabi fa hande li nedo yewtere Karim Komba Sere waran do en hollita e noy bawden wallitirde bedo yimbe fakam boydo ndeno ndele en timinura yewtere meden firta bandu hono do wowi nyande altinere fo wodi do hala do no eliminatoire coupe du monde do wono ko kaleten hala mudo noy segilongo worri en keban fahamude dum don fo e li nedo yewtere sakiraabe inani tobbe yewtere meden handen altinere go lewru septembre hitan winay didi e no gay e joy do to tawa don fo no biye bismillah e li nde yewtere
en kala hala cellal
hala cellal no wowri nyande altinere fu sakiraabe en kalatana hala jabiyaabe wobbe na anditira moygaabe ngudo nyaw worimde tengo wodi do wo hunde ko tuba ku yata melanin dum kan wonno ko tawataake eli terde joomo dele dum don wonno ko saboto de nguru neddo na cukuli mudum na gite mudum bawla dum don do wonno ko tawataake e joomo dele sakiraabe no be do yimbe mburdi sabi so ndari wakati goma ibe kenne gada wakati goma ibe jalti jaltine sanne maymuna deme kamduna lime ele yimbe bedo ka o jabay fay seeda jaltinede so Allah jabili nedo yewtere de neli tapso ba wadi de sakira meden pirtani de fulful de fandaren kanko du noy wurdi hakune yimbe
ti soso andi
suni ayalti tan be mbi'a moyga hajo moyga hajo ayalti de suka matan be mbi'a suka mada suka moyga hajo o
moyga biga moyga biga
kunguli juudi e jimol ngul yimbe hewbe andi koy finaadi suka be hewbe kebe fuditinde amma nangundi fa hannen ko nandi hono yennore maymuna wo dum wonno ko yi e wawtu cuka ku makko den en toyrede nyende fu wo hunde tidande e suka e jogitaade e dum men
a un certain âge
suni awara hewti dubi gomma den puddata famugol ke nguruma na sedi e himbe fa an jatin na jamito ko heewi wakati on don non du himbe na jogi non halaji kiwudi fa semtina moygaajo sabu si nguru mudum na sedi e nguru himbe wobbe kam boy kay muccan fa nawa fuf keba ndara sala jiyam mada noy worri dum fuddu mi wuri dum ko famdunomi yo hunde du ko sukabe kiwbe moygaabe mburi
c'est également le vécu de beaucoup d'enfants atteints d'albinisme
dum sabe ne ko fa handen toyraji ko yata fa handen e hajjilo makko wodi sabe majjum wadi de maymuna yuppi ijande wawtunde wonnono le suudu filetendo cederu bpc
sa jou fortement
yo hunde ko tampinta neddo sanne bangal hakkilo jatin sabu wakati ji gomma asikatana ankay antan fere mada gonuda awala fay goto gere mada fay suni min goni lekol on ji an janginobe amin kiwbe mabbe na jogi non halaji kiwdi do moygaabe dum futu sabake kiwbe e moygaabe non jogi nobe dagum dubi am joppi lekol
on ji abandonner lekol
miloji e tawti bitule bonde wana yimbe be jabiya ko hewtiti be antan jiata dum en amma kuleji mabbe dinden e koy mumben kamben du na biitele biitele bonde ko yaate donen habibu bara kan wonno yaya maymuna deme o hebi limude sukabe tato wodi be fu na be gondi e jabiyaako no micito nyende no limno nono suka makko debbo o en
aba man goma mum kaso ko nebi
abbi ko jatin haali sako hala himbe beto ko ndimumi gillem da wonno su doktor ko abbi ko yotti faami ke yo moygaajo ndimumi o waro jami kam toy ittumi suko o notimo wakati on don o jama alla yo demmawda amun goto durudo gure haldimo wiimo ke le budure mabbe jatin moygaabe tawanoma o windele suko o yo minen ni je o tindini kam du mitinno minanga bernde am tam hettino ko himbe kalata mitinno mi hayba sukabe am fa woda ni jogorim sukabe am du fa wodi bide yide be sanne kambe du koyno be jidi kam
nango bala me kam mame nango
tiagal e sukaku mako maymuna hulliti salla na wondi fa handen e dulwi goddi dum won wonno ko yata fa handen e bitule bon e tawti miijoji di yimbe ngondi ko habmuduri e sukabe rewbe latibe jabiyabe dum jubi chapande nay e yowode inniyo mo sukabe nayo holliti sal hebi belko ako e hawrude gorko lobbo mo hajjiloji mi jata e bitule biyetede denne
il faut dire que même
mida wa wi ude ke faisi dene jabi kam honno neddo wuro mudum na wodi himbe le wuro gondon ma fa hande jaadiraabe kibube wi ude o otinno o rento e surbaajo moygaajo o sabu moygaajo ni wa idei naati ga wurti ga dei amma kanko kay abado wi ay fay goto be bi anani debbo moygaajo nen tanyoli soni o wari du o hebam sukaabe moygaabe tawale yo hunde tanko waddata nyawuji halaji di fu yo hunde ko be bi
c'est tout ça c'est des choses qui ont été
fayne tawe sukaabe makko kanke hoole makko ngana jabiyaabe maymuna narewa e ko hewtiti dum no wodi dus e sabe fo joina waldere fa heba tawe o walite yimbe latibe jabiyaabe e tawti saraabe sukaabe jabiyaabe waldere makko ne en na haaja fa handen daranaade fa heba tawe kambe du be ko iram honono yimbe hiddibe benen wodi wallita fa heba tawe ngurna mabbe beedi wodude
jabiyaabe na moygaabe honono wobbe bi'irtani wo yimbe burdube wakkati fuu e sajjaaji cellal ko buri fuu do guri mubboy ma wakkati goma jiili mubboy no watta faabe yimbe ngurnda mubboy woda so wana tay enen filube boy ndare noy bawde wadude de ballitembe faa woda elinde do yewtere doktoro anditirteedo Karim Kombasere hollitan en no bawden wallitirde beedo yimbe Amadou Tamboura firti kongo goldu e fulfulde
kollite min dume wonno no moygaako.
Merci pour votre question.
Nam yottoon e lamdo ngulden mi wi'an albinism wo nyaaw nyaaw ngulden du yuratano fa handen hakkunde sara benden ka wodum hunde de hasaki ede sanne wodi fa handen ahila on en nalato fa handen e nyakugol ma wala fi ko wadata dum wonno kungel bietengel melaline gelden melaline wo hunde wonude le tergal ingel adama ko kan wonno tiabotongol fatawe si nguru neddo wo balewu ma ndanewu ko yata fa handen e cukuli din en du wonnon en fay gite den en delle sinini kungel gelden wala nden wonno ko saboto dum wonno albinism
sadaji diya ko habude cellal himbe ben don buri kawrude
le principale complication
ko buri fu hasade doktora ko doden woko yata e jile na dum wawi sabade fatawe jum na kula lumiere wodi du duitugol tiagal doden kasin na wodi du ko yata fa hanne e ko jum matata e him e tawti nange wodi na wodi tidallaji goddi ka din den gana jini di wakati fu wodi du wana haddu to jabiyabe fu wonno ko dum yiete
koreji moygaabe dum e wonnon ko be mbaawi wadugol no watta fa be balle himbe ben don e faddagol nyawuji kewudi
le premier geste
kungel arandel kanungel wadede wo ko buri hewde fu ko yaata e mbuliki na hani ko suka benen kollite tidallaji di mbaawi hewtitaade dum ben e leedon en wodi ikintine kamen du nuy wonno no mbaawi reenitaade ndagu ko yaata fa handen e nange nge didobel e leedon en wo ko yaata fe doktoraku na hani tawede na be gondi e doktoro dum ben wadande tawe joom na andini fa handen nuy wonno no nguruma be e tawti no gite mabbe den en jaarata tatube le leedon en wo reenude joom ko yaata fa handen e nange ke na wodi nebbele de joomira mu ben mbaawi wujade fa heba reena dum ben na wodi du kaddule den den na hani du tawe na ngondi tengale e tawti lonjorde solaire
de lunettes solaires
wakati oya himbe mbawi hebugul sukabe moygaabe
un couple peut avoir
debbo e gorko gondudo na mbay hebude tukale latingel jabiyaay sinini tawi hakkune mum ben don den goto mum ben o jabiyaajo ma sinini tawi fa handen li dum wonno kuleji mum ben ne wodi no lati dono jabiyaajo na wayi fa tawe li wuro gonden tukale latingel jabiyaay hebam li wuro mo
dans la famille
fofo modon doktoro e kibaruji di kokudo min di
e firta bandu en kalatan halat wono eliminatoire coupe du monde hitande 2026 delle handen altinere wono ko sélectionneur leydi Burkina Faso Brahma Traoré fudata segilo dum wono etalon fidobe leydi Burkina Faso e pitki ngarohi e lihdi Djibouti e tawti Égypte li ngallude mede wakadugo do delle eli kawdital hokkobe kibaruji alkamisa paltido o holliti moy en wono tawetebe li ton wodi dubi kolliti muradu mabbe Bukari Wedraw go gollito amen goto tawama ton en kebandu golleji di pirte e fulfulde fappa amen ko woni
tiagal fidugol mabbe arande wol gadango joy lewru septembre paltido wuro wetengo Guinée Bissau ko be kawri e Djibouti e talon e meden ngartan wagadugo do fapidda yimbe jeyabe Égypte biyetebe pharaon jena lewru septembre e talon e meden namila kamboydu tinade fatawe e ki pidiki arande yifu e keba be ara Brahma Traoré koyi na milo ke hunde fugasan
piduki gadete do jena lewru septembre wagadugo do en latoto wawtu tariki ko yahanta fa handen e leydi men Egypte o leydi andirani sanne e fidude ballon le leede balede ndi Burkina wawta e arude abada delle latoto o jubulel fatawe den yeso haddo yimbe men wodi mbayliten wodi holla salla italo en nangondi bawde fa tawe bindi tariki keso
fo fondintina waldere makonde fa woda e kitowobe ballon bete do Brahma Traoré sou oké gollidinde e sukabe jokolbe wondube andal fo hawndura o wada waldere makko wodune sembe sunimo wondi pidiki gondudi nafaka sanne e mabbe le yimbe noddabe kesum ne mbay limtude Georgi Minungu Rachid Ayende e Clovis Bazemu o neddo o jabbotodo ta balonata gondo li waldere wi'etende club de l'Afrique Sport le di Côte d'Ivoire subogol makko gol yimbe hewbe nati le ton jamito salano dum wadde dum wayrini Brahma Traoré du hokki labal e faradon
nous avons eu
men kebi kibaruji kewdi wodi videoji kewdi do Bazemu Clovis wosuka hayejo gol balludo sanne firta bandu Afrika namme mila sallahu wawtu lobbo sabu kanna batto warte no wondi e bawde wodi men noddio amma sinwana tawe men jii ndey ikitago golden woddo doy wonno ko woni sallano o wawi na o wawa e ko amenka kindigu wala lumde woddo bawde joom ko dum wonno ko ndarete
desindara male pidobe ballon hewbe noddaka ngara potundura e pidikiki le mabbe ne mbay limtude Issa Kabore mo Brahma Traoré adiri hono neddo nafowo sonne e talon Burkina Faso
le temps d'Issa Kabore
wautu Issa Kabore wo neddo pidowo darinide don en sanne wodi jom ciinal na men pilote goddo famen tawtino
e talon e meden kambo wondi dabo le waldere wietende groupe A tiagal ko be kibilaa wodi be yokkitatan Egypte be gondayna ko watta pointji joyi tiagal
tawanoɓe hettinade nde ɗo yewtere fuu on jettama sanne on beltanama ndelle go lewru ndu gonɗen yo lamɗo hukku e moƴƴere ley mayru hina e ndu bala uji taweteɗi e ley mayru sakiraɓe jahango talata e jaam katinde keɓe yewtere wonde banggal yewtereji ɗi studio Yafa mo fondation ironde leydi Burkina Faso waɗanta en